SmokeMziki.com
Genie X double six.
Gina, another one. Oh baby, oh, nakumbwa na upweke, oh. Oh pepe, the love is crazy, oh. No matter how you fall, nikubwa nikupate, oh.
Kuna kitu umeweka, nakifilia mbali, nakifili nachanganyikiwa, nakifilia tali, paka ninatetemeka kama baridi kali. Utamgani umezidi sukari, umezidi asali ya maine.
Ile, 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 nakuwaza toka siku ile. Ile, 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 nakupenda toka siku ile. Ile, 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 nakuwaza toka siku ile. Ile, 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 umomoyo ni toka siku. Nataka tena sijetoshe. Hata we mbali dombea fanya uje. You go take moto basi miagope. Sini pao umeshuti maendi na nimendedi sharp shooter. Kukukosa wewe siko ready.
Kuna kitu umeweka nakifilia mbali. Nakifili nachanganyikiwa, nakifilia tali. Paka ninatetemeka kama baridi kali. Utamgani umezidi sukari, umezidi asali ya maile.